za zote nitashusha. Ufika po Jericho. Oh, kuta zote nitashusha. Katika sifa za watu wako nimechagua kukusifu na kuabudu Mungu wangu. Oh, ninakutukuza, ninakuhimidi, ninakutukuza.
Are you ready to shout? Are you ready to shout?